Olayo Christopher Okelo nyuma gambi wakusanja gavana wana kusumilo ya gava Early Childhood Development Center wagendo kutandiko kwe uzako mumusango gwete muguno. Olakule gulo orudo luwabi wafundikido ujulizi walu mumusango guno ilalu wanyanju dawa julizi kumi na musambu wala mbilira abavudeyo ni valumirizo Okelo no kwenye gira mutemu linoche wagamba ntichino ya chiko langa tegeda bulunji ya teranga genderete kina jikira nti Okelo no yegano musango guno choko mlamzi alisikomu hanji kauka yategezeza nti kooti yakizudde nti obujulizi obwayanjuddwa oludda oluwaabi bulimu eggumba era bw'atyo n'alagira Okelo yateeketeeka okwewozaako. Okelo yategezeza kooti nti alina obujulizi alina abajulizi be bateekateeka okuleeta mu kooti eno abamuweeko obujulizi obukakasa nti si ye yatta abaana bano era kooti yamukkiriza n'okujja ennamba z'amasimu ezaabo abateekateeka okuleeta okumuwolereza mu kooti okuva mu ssimu ze kooti n'esuubiza okubakubira ebategeeze bajje mu kooti eno olwaleero abawo obujulizi obwejjeereza Okelo ono kati omusango guno gwakuddamu okuwulirwa olwaleero ono.